Afraid. aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Chineke m na-ekwe n'aka aja aja m, olekwa n'ọnụ mmanụ m.
Nna m lekwa aka aja m Chukwu, olekwa n'ọnụ mmanụ mmanụ m.
Nna m lekwa aka aja m Chukwu,
onye nwe m,
olekwa n'ọnụ mmanụ mmanụ.
Obi n'igwe lekwa aka aja m Chukwu, n'ọnụ mmanụ mmanụ m.
Nna m lekwa aka aja m Chukwu, olekwa n'ọnụ mmanụ mmanụ.
Ama m na arụ ọ na-anwụwe erie na ndụ, olekwa n'ọnụ mmanụ mmanụ m.
Nna m lekwa aka aja m Chukwu,
akwa m letu gị n'obi gị
ọnụ mmanụ.
Ọkwa nwata bata n'ukwu ya n'ụwa, onye ajọ obi a si n'ọkpara n'ajọ ọbịa. Aka aja m Chukwu ọma, olekwa n'ọnụ mmanụ mmanụ m.
Nna m lekwa aka aja m Chukwu, olekwa n'ọnụ mmanụ mmanụ.
Chineke olekwa n'ọnụ mmanụ mmanụ m,
olekwa n'ọnụ mmanụ mmanụ.
Amala m mbọ dịka mmadụ,
olekwa n'ọnụ mmanụ mmanụ.
Ebube
n'onwe zonile mwewisio
Chindyo zonile murangwo
Chindyo zonile murangwo
Chindyo zonile murangwo
Ebu meje manu sogibuchio
Chindyo zonile murangwo
Chukumwa boro kogibuchio
Chindyo zonile
Umanu rebu, maka no kwe kine,
babu kwe kine,
akamde I'm gonna go.